Mr. Echo once again. Or call me Manu. Hey,
Zahabu yote ya dunia. Kamo vancho. Uzi yogope wenzako. Kamo vancho. Zoho mungu na kulita. Kamo vancho. Wacha tu wao wanene. Kamo vancho. Zahabu yote ya dunia. Kamo vancho. Uzi yogope wenzako. Kamo vancho. Zoho mungu na kulita. Kamo vancho. Wacha tu wao wanene. Kamo vancho.
Zahabu ya dunia usije kuangamia. Kama punda milie jinza lithyo hangamia. Pia nami na helea kumba dunia ni kumba. Aja gani ujibicha kwenye giza kila time. Wake up kwenye light cause God anakulike. Why to hide? Hadi time ni wadie. Tenga mkaa never recall ya dunia. Kwa God kuna raha isiyo na gharama. Mbona unachomeka motoni kila wakati? Chukua fursa hii kubadili maisha yako. Usiwe na shaka wala kutetemeka. Be like the strong warrior fighting with the light. At the hands of the gunner. Who are the winners? Uma kinika mapema then know your head. Yeah.
Zahabu yote ya dunia. Kamo vancho. Usiogope wenzako. Kamo vancho. Zoho mungu na kuita. Kamo vancho. Wacha tu wao wanene. Kamo vancho. Zahabu yote ya dunia. Kamo vancho. Usiogope wenzako. Kamo vancho. Zoho mungu na kuita. Kamo vancho. Wacha tu wao wanene. Kamo vancho.
Maisha ni safari na muda imetimia. Na kama unania unafaa kufikiria. Omba dunia sasa imeanza kuharibika. Ni lazima uokoke ndiposa uvike vema. Na kama unapinga karibia nikueleze. Hizi nilivyo mimi duniani kiteseka. Machungu ni lazima upitie maishani. Lakini unafaa kuomba kila wakati. Ndiposa uepuke majaribu ya shetani. Na pia usione kama wewe haufai. Mungu alikuumba basi akiwa na sababu. Omba utamsifu na kumpa shukrani. Na pia jibu lake itakuwa ni mahitaji.
Zahabu yote ya dunia. Kamo vancho. Usiogope wenzako. Kamo vancho. Zoho mungu na kuita. Kamo vancho. Wacha tu wao wanene. Kamo vancho. Zahabu yote ya dunia. Kamo vancho. Usiogope wenzako. Kamo vancho. Zoho mungu na kuita. Kamo vancho. Wacha tu wao wanene. Kamo vancho.
Come over, this is another time. For hiding the cold cause that is an offense. It's better you come up than hiding on the vents. Come up, palette your best, look like of a king. Resting in the palace with his siblings. At least you get something than hiding for nothing. Express yourself and you'll be blessed. Be like you are at home, making story with your mom. You'll be feeling happy like the blind man. Who's still by the messiah at Jericho. For those who don't know me, I'm called Echo. Yani the sound of people within the track line. Crying in the naked eyes because of anger. I'm saved by Jesus, is my savior. Remind me all the times that I'll tell you. I will come up with this level. And my swally later, Jiko Wingy.
Zahabu yote ya dunia. Kamo vancho. Usiogope wenzako. Kamo vancho. Zoho mungu na kuita. Kamo vancho. Wacha tu wao wanene. Kamo vancho. Zahabu yote ya dunia. Kamo vancho. Usiogope wenzako. Kamo vancho. Zoho mungu na kuita. Kamo vancho. Wacha tu wao wanene. Kamo vancho.
Dunia ni mbaya mazee. It's better you come up than hiding on the bench.